kani pani kwa wanareta ngendewe toto zao zali na chamu walipiga debe nilo niko na mbwea nishafunga kiwewe langu jini makata papa na matende unakisema nini nokela nyaga toa kwani mambwela wabana kwa pini chupila nindo madamu kileleza nini ngunjela achana na mimi ndengela nivaiki mini madela kwa madamu shindani kumekidola hata sime nini siwazi maneno nini sigea nindo madamu. Kupoteza jumla pasipo na faida kusema kawaida nimezoea tena sokoni wanachotaka ni story kushindana na misi kitoto achana na wigo unakisema nini nokela nyaga toa kwani mambwela wabana kwa pini chupila nindo madamu kereleza nini ngonjela achana na mimi mbendela nibaiki mini madela kolo madamu shindane kumekidola hata seme mimi siwazi maneno mimi sigea nindo madamu nindo madamu. Oh.